mutima je gusula
bigere je bikirira
sanyo sokulava
ngende mwonyira mula luli wena kusibula nakaba nakunonye chirogwe nobula nze simanyi nawakuchogera nti buli wovawo omuka munze gubula munange wampunza newe ndabakufana nangoberera nyisa nze simanyi kyewanunga bweri badogo waloga yongero nyweza I call my name ona oli nkutukeko tell me what you want ndede choyagala chokachenkola Call my name, wanna hold in kutuke ko. Tell me what you want in the day. Choya gala choka chenkola. Ora yonyo eno sibanku misinga. Se wambona mutimera nkufiringa. Chimanye ebyange byakwekaza. Na ye munda mutima nze wansensira. Ate wotoli nze mango muziri. Atambuza kagatala wana jalaga. Wabulunji wabunkoza nga siwela. Jagala kusanyusa lela teninkila. I call my name. Ona oli nkutukeko. Tell me what you want in the day. Choya gala choka chenkola. Call my name, wanna hold in kutuke ko. Tell me what you want in the day. Choya gala choka chenkola. Kale tugeze, ensimbi nga ziganyi. Mbulira nti olibeera otonegane. Ba ex bange bigambo nga basumbi. Oliba ku ludda lwanga matupa mbosimbi. Kuba wotoli nze mbango muzibe. Atambuza kagatala bana jalaga. Obulungi bw'obunkoza nga siwela. Njagala kusanyusa lela teninkila. I call my name, ona oli nkutukeko. Tell me what you want in the day. Choya gala choka chenkola. Call my name, wanna hold in kutuke ko. Tell me what you want in the day. Choya gala choka chenkola.